tunataka tutoe hii Kenya Kwanza kuongozi.
We must remain united kama ile tukosishia.
Hatutaki mkawanyiko. We must remain united, tutembelee pamoja.
We in the opposition are going to die together or we will hang separately.
Hiyo ndio message mheshimiwa Matiang'i ameniambia.
Tukisema iko matatizo Kenya, is not because we hate Ruto. We just hate the way it's running government. And all of us belong to this country by right. Hakuna mwingine atakana kupimia mwingine hewa katika taifa la Kenya. This one I tell them until my last breath. Sitaomba mtu ruhusa kuwa katika taifa la Kenya. Na sitaomba mtu ruhusa kuongea maswala ambayo yanahusu watu wetu. Wale tudanganya. Saa hizi rais amekuja hapa, mambo ya capitation ilikuwa 22,000 watoto wa secondary school. Hawapeani capitation. Imekuwa ni jukumu la governor asipopeana basari watoto wasomi. Sasa leo hii hiyo capitation ambayo wapeani wamepunguza mpaka shilingi 16,000. Sasa mtoto akifungua shule, wale ambao mnakula chapati saa hii mjue. Mtoto kama kwa day school unaenda kulipa fees. Wachana ile ya ugali mnalipanga ya lunch. Utalipa ile ya lunch hiyo na utalipa school fees.